classic. 006
Champion Studios, baby. Alexis on the beat.
Unaponigusa shingo mindo basi, iyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party, mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea ye, nakupana moyo mama tambana. Mini shaku zoea ye, staki mtu wakikungole. Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie berry. Manono na nyote tuinanga. Nipende mi wako ndo pacha. Kwenye penzi lako minishaza. Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie berry.
Umesha penda moyo wako si panduke kamwe. Sitaki penzi la uchoyo, haki kifo mimi na we. Wako nimekwama sipigi break. Jotu cheze kwa piti ya Alexi. It's a wedding day, tukate keki. Uwimo ni wawapenda nao. Washa radio muangalie, kisha mwimbie. If you got somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them. Call me baby, Sherry. I like you baby, my sweetie baby. Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby.
Opako niwe sindano, balo na polala na puti. Viuno mwaga kwa disco, napukutaza mami na chi.
If you got somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them.
Call me baby, call me Sherry.
I like you baby, my sweetie berry.
Top player.